Kia ora, my name is Donnie and this is the Waiata Ko Te Ata Mahina.
Ko Te Ata Mahina Atatuhi Atarapa Mai ia te putanga Manu.